My sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupeleke Panama mama hello. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no no no,
booga. Be my shwiti shwiti, kipe na choro. My sugar baby, oh,
oh no no no, sugar.
Tango sami, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.
Vidoboy.com kupata nyimbo mpya.